Fizz, Behind the Skinny, Wakongwe, yani Blair Botega, LD Jax, plus G-Baba.
LG Msoto, hakuna siyejua, sunje tuchukubike na F-chupa mbali na asubuhi na mapema, Wakongwe tunaroka, tuapitia mijengoni, tunachapa kazi, asini kazi, na kazi na lipa, Wakongwe tupagui, kila kazi tunafanya, tukitoka kazi, tuapitia kijuani,
kuzaliwa pacha, always kujituma, kuna kurudi nyuma, ni ngumu kama chuma, ila bado natafuna, sisi mizi easy, usiwe chizi, uko mbali uwezi mwita, wepiga tumeluzi, si uthi wengine wote ukakata uzi, kitoweo wamekosa watakufanya mchuzi, ujuzi ndo kazi, uliza paparazi, hata kuimba mavazi ni wizi kama ulanguzi, ujuzi ndo kazi, uliza paparazi, hata kuimba mavazi ni wizi kama ulanguzi, lego.
Leo ni msoto, hapa duniani kila moja najua. Tumana Wakongwe tajituma, kuchapa kazi tuapambana nayo. Life ya leo ni msoto, hapa duniani kila moja najua. Tumana Wakongwe tajituma, kuchapa kazi tuapambana nayo.
Okay, na G-Force is the first, but M.I.Z. in any first. We check fat to the west, I.C.C. sina keso. Before ni plama so, thanks Lord for the rest. In a mess, but God many bless. So, jina iko vaza tena rap iko fate. Kuna pinyo nina discipline, so wezi kuni discipline. I must advocate, nojue mini advocate. Ujinga na reject, so mafala ni marijet. Skiza easy punchless, venye nazi punchline. I'm never a player, waga many lines man. Kamu via kora, do waga nazi kora. Na waga getu ka Moses, uliza zikora. So, juzi kulale, ligwa kachini bila kitanda. Uoga ni maji, hata bila kapanga. Ja ini chupu, hata bila kaanda. Siezi bisha na na like, juu life si mlango. Na siezi owa wife, juu home sina mpango. So, uda get to know, life is like a lollipop. Matatizo ka pimples, tokota just sports confess. Daddy success, BLV music.
Life ya leo ni msoto, hapa duniani kila moja najua.